Westside Music.
What's up?
.net.
Get up. Hey. Sarisi kitaka. Sarisi sitafa. Hey.
Kutukula bona wapali abalikeri kapa busiu musiyali babaloisa busiu masikita alipazula bona keba chincha balofeza nge kuri Kristino pande umane kamunu kimenu nako ni bona masikita kimwanizi la momolo vita shoni malo kiele bashimbile balitezi na kambandi shimbile kono muri muna woni tusize ni wanizolo pila kuya kwile bona balapela ashwile ushwile kono muri muni tusa kuya kwile shoni malo kiele ruyumbile libakala bumaso amina ni buloi nina ni kalapela muri muku ya kwile anina Jaba ni wulo iwa mina na
Haekuluna sefuli la masikita
Ikee la pumiksa
Haekuluna sefuli la masikita Selilwa utwa masikita mwaekuluna Selilwa utwa masikita mwaekuluna
Munga siku fahari ya musiu
Selilwa utwa
Haekuluna 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 luna Lulo bali
Luna
Lulo bali
Luna
Haekuluna
Luna
Haekuluna
Utwa chwale, yuji, kyo shibiri lape, nista ino kwa chisa, utwa shibiri
lape
Tishungu mani, tichama lape, wabibulea kama na watu msebuno paka ndapela chwalo Amuzibu kwa isa, nisipo wabona, utu kia jebo yuna ni alisikisha Kwa wune mubatela, kache kule ya msalo kaza maobe mama ndo amina Yeni, unyamu sama se mwikale lopa, chekuli zibita la bililela Yo,
baby,
unamu mwule kiseke ya pala Nisi mwabona yeso mweza Yo, man, peri Zopwe mashibila Sisi mwambe kiseo Mr. OBK Aisia Chris Namo Mr. Murezi Woy ino kipaji songa kiseo Ya Yokandu Miuje Tuwele sitirele vera Mamulonga wati utatuko
Woy ino kipaji songa Luachimba uka Mate utatu June ino kiseo Chris Namo Zoko Manipe King Sanyo
Anele wate kulivarai Josike Faimboa Nakubona Mr. Mulamu Nyame Yokesha Aisia Huko West Boma Spikafu Nakubona Okay. Mr. Skalu Mevana Lumino I see you
DJ Stalon
Downloaded from Westside Music Club.net